This is from Bolshoi Beats. Amba maniga kayesha mana tumar kale uheesa duradada maan ka dada
dadal maniga dadalka dadal maniga yadaysta mana guni kala badeeda dadba mana kula maseya
amba maniga shamana tumar kale uheesa wadaada maan ka baada kan kudayin dayan dayobo dawoy farhat bandareme dawoy farhat bandareme
ishqigan hegrada tawafay aada nur ki sadaray aada nur ki sadaray
amar kan kudayin dayan dayobo dawoy farhat bandareme farhat bandare dareme
ishqadan hegada tawafay aada nur ki sadaray aada nur ki sadaray dare dare
dare naaku 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 darbiyada hajiro
hajiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
naaku 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 darbiyada hajiro adugu darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan barkiisa ila maal naaku 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 darbiyada hajiro
hajiro
adugu 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 darajada hawaye
hawaye
naaku 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 darbiyada
hajiro
adugu 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 darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan barkiisa ila maal naaku naaku
naaku darbiyada hajiro
hajiro
adugu adugu
adugu darajada hawaye naaku
naaku darbiyada hajiro
hajiro
adugu adugu
adugu darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal
naaku
naaku naaku darbiyada
hajiro hajiro
adugu
adugu adugu darajada
hawaye hawaye
naaku naaku
naaku darbiyada hajiro
hajiro
adugu adugu
adugu darajada hawaye
hawaye
ashaqadan
barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa
ila maal
ashaqadan
barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal